Veshe Empire, Veshe Hasela. Alongside the Batita, Black Bobby, Eyo Dimitri Umo Blackie. Let's go, let's get it.
Territory for Gusina Nekemari. So now City Kelly Kulisinzi Kwakweli, Bakona Kusitsa Kusisiasi Rotamari. So Mulikan City to Elifateni, Vieve Vichana Babishimba Mateni Kuskut Sakamuso, Kwanjiwa Maten, Fufalo, Utopasikero Sibolet, Ingegi Toilet, Zajaro Nigeti, Veshe Empire, Veshe Asera.
Give us a Laula, and another one, Pachapella Watumula. Send it to Elifatin,
give me Salahula.
Baby girl, baby John,
give me Salahula.
Send it to Elifatin,
give me Salahula.
Baby girl, Damasian,
give me Salahula.
Give me Salahula. Give me Salahula. Everyone for the tumbe. Wakena for the tumbe. Mundengu kimwe mwe. Give me Salahula.
Magelo vya kwanu wabina taipi Abilike ni kambao ya mbangali chapi Three kwacha boy kwenye pungwe As long as mapoka na nitungwe
Si kutubulu kena mateni
Asilike ni kambao wena unaniten Kwana vyolu sepile baby bili ten 10 years longa 25 Asifeza vasilumba vasifita silita Kwa bondi vasilita Asitaku na kutisinyorita Mama sita Basi buwa fosifita Ukuswa ni wateni inge kikateni lita
Singelita Kasi wala siti ni la matalukwe Kisala ula sinuka
Bikelo vya mashan Waicho mateka
Nebe wanu kwacha ya kuloba teka
Bikelo vya mashan
Sameka meka kono Kwa mkunda wanu kwacha waicho
mateka Iko nikona
Kimi sala ula
Polisi kampu
Kimi sala ula
Mkunye nikona
Kimi sala ula
Mimogelo vya kwa seko Kwa zesko
Yeah, I salute the sponsorship donor, Mr. Moya, aka the managers, AOPS Kwaveshe, J-Cos, I got you, Kidzilo, Kidzilo,
Babi, for Baba,
Jamie.
Production.
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 Mishi.